narien, pele que narien. Bien, bien.
Dante, baby.
Ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mini mkali, utanipata na my boys nikikata maji, kwa dunda sipendi vita jona watiaji, nikiserereka, napenda ndogo hiyo, na ndimu, na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep, usistuke sana mrembo hii ni stick shift, ignition baby full speed, skid, accelerator. Speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, beep beep, you got the keys to my jeep, usistuke sana mrembo hii ni stick shift, ignition baby full speed, skid.
Tingishizo mara mati Mikono juko napenda mati Right, left, ati Kwani naje bado just ati Tingishizo mara mati Mikono juko napenda mati Right, left Mambo Lucy napenda coca Kakueka brown sana duke uzi Kakona tunyole tu soft kata uzi Nikarefu sana miuka pima gana uzi Na venye kuna joto suka tuenda ni ya kamisi Najwa kana skenja kajabonya kutoka juzi Mindo na kusana au wengine joni upuzi Au wengine chaki atini ngware mdogo nikipiga bag Kamsupa kakakam kakadeika hap Kakadei ni mpige maji mbake cheko jack Mdogo tuki cheki movie ya Snoopy Dogg Cheki Kwani neje bado just yati Tingishizo mara mati yati Mikono juko napenda mati yati Right, left, hati yati Kwani neje bado just yati Tingishizo mara mati yati Mikono juko napenda mati yati Right, left, hati yati Slependa vile mtu na yoyoma Siri kama gode vile na kuchoma Siri kama mbuku rata nisha soma Ba, Wapona tuona
Itiwewe ya bat Bibi ya dani ni ya jengeng But my new baby come in my heart Devoted like I am a religion A religion When I hit the road Other babies want to come and stay But I give them one touch and made them go All the sightings just be play And they know my baby give me them
I do, she give me them. At the time, God Almighty. Every day, she sugar mighty. My beer,
me
the bum, 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 me the bum. Oh, I am identity, my bum, my dumb, scum. Me the bum, 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 me the bum. Oh, I am identity, my bum, my dumb, scum.
On your mark, get set,
get set, get set.
Remit is a denchem,
denchem, denchem.
Unim semi cansem, ASEM. Over Dantem. Fiti anopa, kusi midday. Sell be a long day, a cool. Your sister, first, anything I do, it be disgrace. Nowadays, so frame me boo, cause of things change. Share me too many boom, no chill. Up any freestyle, more skills, I did lie, somewhere enough key. Oh, she got my house, nothing happen, I be good boy, we solve past questions.
Midi bum, 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 midi be bum. Oh, I am identity, me bum, my dumb, scum. Midi be bum, 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 midi be bum. Oh, I am identity, me bum, my dumb, scum.
Itisha mzinga bana ziki come turore. Hakuna idha youth man we turore. All di kabisa turore, turore. Meda ofisi turore, turore. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Naka ngoma kamonya isanza tukubanju. Usha geuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stare yetu be tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga au mademo naweza kupora. Tu wengi wa ukondani ni wako. Chiki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga ame come turori. Makeg zikiisha mbura tina turori. Tuki mix na kindogu zitu gorokie. Mina kata biko adimu ni kurori. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaita bidi minta city adi wada. Kima huru toa kutu adi nkiwa jaba. Nyorea miya bwana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Anete baby girl watuka pande gani. Mina penda tuizo tuta. Nastaki para zako za
Dante baby.
Anete baby girl watuka pande gani. Mina penda tuizo tuta. Nastaki para zako za kireja reja. Mina penda tuizo tuta. Anete baby girl watuka pande gani. Mina penda tuizo tuta. Nastaki para zako za kireja reja. Mina penda tuizo tuta.
Shoto wanachachisha. Ochungulo familia badilisha. Mini Rastaman natoka Saudi. Mr. 8 song zimewashika. Nairobi recall 911. Timore uku jijindi anawateka.
Anyeze baby girl watoka pande gani. Mina penda tuizo dhudha. Nastaki para zako za kireja reja. Mina penda tuizo dhudha. Anyeze baby girl watoka pande gani. Mina penda tuizo dhudha. Zako za kireja reja. Mina penda tuizo dhudha.
Nikulambe kama guru. Nicheza kama guru. Nitoke mbele yako kinicheki kwenye mbulu na tetemesha jiji bila loni ya faulu.
Rasmi pata kobole ni nunu ya mabuyu.
Eh, na baby ni na damu ya shakazulu, nashikwa na malwezo kitingisha kulukulu, machali wala ngata na mademu wa buruburu.
Wote wanataka tukuhama kitusuru.
Pilka pilka za maboy wanati ni kuleta zogo dunda. Sele pilka pilka za watana shati ni kufika bei ya dhudha.
Ndizi inapenda dhudha imevimba. Pepete yo kitu kama kimachine gun. Takupiga tombstone kibatista. Dictate iyo haga kama Hitler. Bampa yako nyuma inakaya bima. Nilidhani ata umeweka filter. We ni painting girl kaka Mila. Body yako ni ya rim si ya fielder. Siku izi muna nita Alejandro. Jama anapenda dhudha na scandal. Light skin, BBW wa kuhandle. Ochungulo tuko lit kama candle. Itabidi wameanza kuwa humble. Siku hizi manze standard zili double. Haga tuna deal nazo zina bubble. Eh, kujani kusample.
Anyazi baby girl, watoka pande gani? Mina penda tuizo dhudha. Nastaki para zako za kireja reja. Mina penda tuizo dhudha. Anyazi baby girl, watoka pande gani? Mina penda tuizo dhudha. Nastaki para zako za kireja reja. Mina penda tuizo dhudha.
It's your body where you give me. They make me one day do. One day do like a go na go. Go na go like a go na go. Sasha make you give me shit on. They make me one day do. One day do like a go na go. Go na go like a go na go.
Mama yako ayana mwenyeo ya maridiano.
Vijana kata mamodo na anachongo.
Semi huru ila
upendo kwa yari wezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipotezane temu silete nyondo.
Semi huru ila. I need some love now. Some real love now. Anaweza kukosta. Oh, mapenzi safari. Kiridhi ya ndondondoki. Ina anaweza kukosta. Anaweza kukosta.
Dante baby.
Oweta jo.
Oweta.
Oweta jo.
Isha, umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Erianda msokonya. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kani doto chine waba wachokoko.
Ikikupa silver goro ndape ya kamene. Chumini girimba kwa shia kama meme. Kukaf na uloyo zote nliachanga tene. Jusai na royo fisi kitake gembe. Chuna kindovu badaye kikate pembe. Chuno nyongowa kikate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao si lazima tembe.
I need some love now. Some real love now. Yelo ni kuta sitamani. Nipe pambeni mwage rati. I need some love now. Some real love now. Yelo ni kuta sitamani. Nipe pambeni mwage rati. Mapenzi safari. Kiri the end of dondoki. Ila yanaweza kukosta. Yanaweza kukosta.
Oh, baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist. Oh, yeah. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist. Oh yeah.
Nakaa unataka investor. Vile unapendeza chupa kavidia deska. Miniskati ya leather, kipenje Gucci texture. Sifa kwa Ebeneza jua vile unatutesa. Na vile uko solo mam, na unani follow hand. Sudikai nyingi nga idinade akoro hand. Anamanyo pesa jabondo giluango molo gang. Ayech malich mkono ni kaza bolo yang. Kwa la kumbi ya niki na ambalulu. Neza mchonge ya miti kashaka zulu. Na vile na onge ya fiti na kana ote ya kwiki. Apo kingojia misi na kuanganduru. So wind your waist to sipi me. Nina moto na wendo wafa wizime. Kama wewe bado sijamona mwingine. Usipi me, iko nine.
Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist. Oh yeah. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist. Oh yeah.
Again, hey, na konde boy.
mtoto wako njona eh. Usijo kazufa bada eh. Niko na bunduki mena rona eh. Tuna roll up, roll up, roll up. Yeah, yeah. Naona shanga waka waka na mtoto anavyo kata kata. Takwaja kipa mata mata. Mtamchakaza chaka chaka.
Nangoja muda ufike tuende nani. Kwenye bonge la uwanja kita nani. Nikonyeshe vile meufanya mami. Sinaga utani, 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 utani.
Na watoto wa kario. Kario, kario, kario. Tuma wana makario. Kario, kario, kario. Temeke na Kinondoni. Alala manzese na mwana nyama ala mala. Hivya tubipo mfukoni. Napitaga pekwe ni bila tandara ndala.
Mafta kutekwa kakao wangirudi soba joja tete mabasi sivuti toja na kishiba kiuzazi ataitisha maganji sijali juyani kondule uchoma na makuku nazimamanga lafu buda hizi kutu nazimuamwaga bogi bado ni ya magazla mastona marachet na bibi material la pantaka Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life Tanda tunitei na mangwaya lafu my guy Wacha wasi wasi ya bill jona bye After ni makuki na keki kwendai Menza na ukibleki jokesi badai After ni makuki na keki kwendai Menza na ukibleki jokesi badai
Come sleep over niko na shashamane Alafu tumangane baby hadi ngware Come sleep over nina mizinganane Na baby usibleki juleo kutu ninare Niki kucheki na tight na nyonji Leta pongi di cheze piki pongi Kani formiko ya makombicho DK hop kid wako wapi joe Meza meza ako blow tuangade eh Cheza na mic mos mos usinyongo eh Juniteta kata veta moto kapasi Wet kabahari ya mombasani Jumpi na mi benz pewa kitu kali Alafu oro aro hazipatikani Awo amejibeba kanda ya ketepa Na morning glory asubui itawe
Cheki bye bye staki jobi sanga na drama kwa life Tanda tunitei na mangwaya lafu my guy Wacha wasi wasi ya bill jona bye After ni makuki na keki kwendai Menza na ukibleki jokesi badai After ni makuki na keki kwendai Menza na ukibleki jokesi badai Badai, badai, badai Cheki bye bye staki jobi sanga na drama kwa life Tanda tunitei na Mangwaya lafu my guy Wacha wasi wasi ya bill jona bye After ni makuki na keki kwendai Menza na ukibleki jokesi badai After ni makuki na keki kwendai Menza na ukibleki jokesi badai Badai, 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 badai 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 Badai
Badai Aluta
Badai
Wash
Badai
Aluta
Badai
Ojumbula Aluta Pate best na my boys tumechill tunakata mizinga Aluta Na madem wakikam now now tunakuanga girimba Aluta Na mawetete wetete boss utabaki umelola Aluta Tuko jing na majong na mafans wakubezu wanazoza Aluta
Ati fomzi ukamni Aluta Ati riengza ponyoto ni mafuta Chikisha njitu ndo hindi zenge ustupa Uliza guashua beba na mashuka Leto store ndio ni kuchome kibonus Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa Rungu yangu sutabaki ukishonwa Pige munju ndio ashikwe na homa Hii ni tension na itaji kuseti Mangyo swako wengi na itaji kumedi Bash ni ya waras chui ni kue kipedi Kauna usoro chui ni kue kependi Bashi kwa fine chui ifike weekendi Awa supo wate na wapiga parking Sina ndai nilipote zanga kaka Ngeus ako jabana na dice chui French kiss
Pate best na my boys tumechill tunakata mizinga Aluta Na madem wakikam now now tunakuanga girimba Aluta Na mawetete wetete boss utabaki umelola Aluta Tuko jing na majong na mafans wakubezu wanazoza Aluta 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 Lompaka Aluta 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 Zimishika Aluta 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 Leo mpaka aluta, aluta, aluta Zimeshi shika aluta.
Oya washa tu kibanzi libuke kasadam. Tucho nyanya tunagang tunakaka taliban. Mwite kani fan pewe kek tunajag. Rombo sewe na madam asifuate Babylon. Switch position kani endesha kanisan. Kesho ntaenda kanisan. Father give me permission. Call polisan tajipata agakan. Nina damwe livakan kunitako liharam. Shoot to the sun si lazimo kwena gun. Fanya sele uko yang chore stories ama kwang. Stick to the plan niko loyal tu kwa farm. Kani for me adona kam. Kani bacho nitakam.
Yes, kadunda, 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 kadunda. Yes, kadunda, 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 kadunda.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na ma name waki kam na na tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jump na ma fans wako pezu wanazota aluta.
We up now, you know yourself.
Catch a groove one time. Feel the vibe one time. Calculate one time, two time.
Hey, I like you when you check. Your power that I will never forget. Drop me your pen and a location. Stack your stories and see me stack in my conversations. What can you put on your gate? Come on, your appointment. You know that I won't be late. No, it's story not you are well, not late. So, got time to really sort it to participate. Take a selfie.
Leo, you may come go get down. Leo, you may come go get busy. You've been on my case for a while. But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business.
Take a selfie.
Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Maisha ni mojo chan bambisho na semu kosa. Wacha ni akikishe. Young, wild and free. Kijana na PD. Usiji ni mecha ufozi GGNZ. Leo ni leo. Tiachilie. Jipigie kifu. Tiaminie. Chukua selfie mtu wangu wetesa. Kwanzi angolia juu. Inaweza.
Fast life. You want touch your waist. My type of night. You're my type of lady. Fast life. We vibe like we ready. Act like you're mine. Act like we live in a fast life.
Tunenda prompted dim titi all along. Nime notice your form. Miko fiti tumebond. Satu nengia zone. Utushike isha go down. Kwa DM leo perform. Da umemi ya.
Take a selfie.
Mimi na malaba.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Me na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Like mango. Sweet.
So ni sawa na una vision. Macho zimefocus ya allowance una sit on. So na junga no pazia siya tin kona mission. Apa ingine ni nao na siya pando na belong. Umeni like for long. Style fresh, sexy, smelling my cologne. Ushachukua self, you go ready now, it's on. You know you the one I've been looking for.
I am the one
for.
I've been looking for. Come a little close, nigga, study more and more, yeah. And no doubt, I could talk at a cause. He let my feelings like his honey, sunny, panda, panda, yeah. To go selfie to test his ass. A night boy on your case, like he undercover. Nino mano,
I feel low, make sure some of your bumper to me. Let any city key to Kwani boss, sick on him. We grind the juju, chini chini when I mean. I make decision, change position.
We wanna go big as selfie.
Me, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Me na my lover.
Do a selfie.
Sweet like mango. Sweet like mango. I like a mango. Sweet like mango.
Odi wa muranga ni mekam na mandom. Tiriani na city zimetoka ngong. Jina wapo wezi mpata mini kasadam. Ama boko mnareda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Tiziteria tuna city zinaka haram. Boko haram. Boko haram. Boko haram. Tiziteria tuna city zinaka haram.
Pigwa mboko kushoto loko nyoto. Akosho polo shen mapunyeto. Itapoko mashada kani mento. Unangowa madam ni kani dento. Nazia miniani nanguu bila njugu. Unastuka na utadosho na kirungu. Geusle kwina mecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jabani kuchum ni kusetie kichom ni kurolie kindom ni kuchambue kifom ni kumangie kisho ni kudarue before ni kuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
Cocktail ya karofo ni kona risto za ukagito juki na bosco na mbogi yao walipoteza mavaju zao kwezo mikono zao si kwa mademu wao nishaivu tembicho ni kaspenki wa kidhomo na misi fala na jonunuka kama shono kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangono ni ndaji round moja kunye supo kono kono.
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
Ten bad bitches and they after me. One bad bitch look like a masterpiece. Looking for a dunk like an athlete. Big drip, what you call it?
Big drip.
Ice chain, peeled water.
Ice, ice, ice.
You got the cab, but can't afford them.
Cash.
You got the bad, but can't afford them.
Cash.
You got the bad, but can't afford them.
Cash.
You got the bad, but can't afford them.
Cash.
You got the bad, but can't afford them. Bitches and they after me.
Bad.
One bad bitch look like a masterpiece. Looking for a dunk like an athlete. Big drip, what you call it?
Big drip.
Ice chain, peeled water.
Ice, ice, ice.
You got the cab, but can't afford them.
Cash.
You got the bad, but can't afford them.
Cash.
You got the bad, but can't afford them.
Cash.
You got the bad, but can't afford them.
Cash.
You got the bad, but can't afford them.
Taste. Let me and you participate.
love me and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who see tissue now?
Vimbele, mbele.
Oh, I know bigger.
Kelele, lele.
Empty kujifanya.
Vire, vire.
Kosi si ya watowezo. Oh, baby.
Vimbele, mbele.
Mane tantarira.
Kelele, lele.
Wanuk nuko, baby.
Vire, vire.
Kosi si ya watowezo.
And I want them to know.
Oh, yeah, hey, hey, hey.
You're the one I love.
One in the know.
Hey, hey, hey. The one I want. Hey.
I want them to know.
Baby, hey, hey,
oh,
you're the one I love. Hey, hey, the one I want.
I saw one baby, one, oh, you're one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. A little poppa mama. I saw one baby. Show me you want. Drop it down, baby. Show me you want. Show me you want to see.
Hard to catch my vibe. Mm-hmm. I need a lover to trust. Tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy for someone to catch my eye. Well, I've been waiting for you for my whole damn life, my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say and I'm here to listen. So baby, tell me when you're low lies. Waste a day and spend the night. Today you spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies.
Peleke la ring, kiki waka man, peleke la ring. Siki nyanya, peleke la ring. Mangoka wakifika basi, peleke la ring.
Niko ring na bifuacha niua. Zimeshika na bifuacha niua. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilie bana uya taka uya taka uya. Pidi zeti osu. Genge la bunda.
Na wapeleka na rada, na wapeleka na rieng. Kama au na rada mze ya beli sharieng. Hapa ne kusakata, sakata, kamsakata. Shika yoyo kamata, kamata, kamsakata. She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwe weni sugu. Mango soku wa udai weni ndugu. Wa ukuja kwangu wakidai njugu. Security nyati wana dai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale hata. Christopher Ragadan danya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na bifuata niwa. Zimeshika na bifuata niwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Karika Steph ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi tatu tatu. Muhogo bigi mini mruja miupiga kibantu. Tingalingaling school bell a ring. Na mindo bell ringer. Na upeleka na rieng. Tuma pin mejipin na makoro. Nakapenka na ninyonyambu. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika matakuo. Hizo zakuo, chezi kufakuo. Ziko na rieng kushinda hata za mamakuo.
Diwa muranga na githike tobo. Budi zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto hivwa shoda ndapea neneno. Sizi mwoga inje isi majambosho. Midhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Hapa kuna zapo nyetu tango leo mbengo. Nisha pita na kademka pedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na bifuata niwa. Zimeshika na bifuata niwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyan.
when they go tongue on me, they lip a follow. Homie juice, super sap, I'ma drink a fire. Dude, long for that they come to fit some in the farmer. I says happy house, you come, they say hinder the farmer. Says blast in the seats, will my thing work. Ass dick and leap a man, such a egg back. Says the dick a cool, oh, and they go whack. Well, I'ma need to feel proud, I'm gonna sit on ya. Gone, gone, gone.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Kidalio shamba na chuna mboga leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na rieng na zituna kama chengu kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboga. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda likona sofa. Chapa chapa kichapa na chia
poma. Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Wambulu, luku, washa kindukulu. Kam tukijani ni kupige mavipopo. Pale Instagram, tachatisha na kimboto. Venyo na watesa mina penda. Mangoko, mangoto, malokol. Siko kwa mbosho, horosho. Madiva zime bundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto. Vurugu kukaba kwa kila maulu.
Kwanza venyo umejibeba, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uicheza, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figure fire, yani dangerous. Miudai, miudai, miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Akusukuna na tenfiki bay ai nikutuma shada na kutai ai chacha na kingora sio kutai ai
digi digi madogo dane odigida digi digi madogo dane odigida digi digi madogo dane odigida arufu kama shada zikina isko mimina digi digi madogo dane odigida digi digi madogo dane odigida digi digi madogo dane odigida arufu kama shada zikina isko mimina
minani kiazi mindani nimeshika zimeria tukijani. Media ina digeto na mabiste babi. Bulldogs na the area tumepige kambi.
Inari with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me own it.
Round on the pace, cause you know we born it.
Mamore wako ndakas bana zima boni.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita mogarange. Mange uso metepo, nita zamandane.
Digi digi, madogo dane, odigida. Digi digi, madogo dane, odigida. Digi digi, madogo dane, odigida. Arufo kama shala ziki na isko mimina. Digi digi madogo dane odigida. Digi digi madogo dane odigida. Digi digi madogo dane odigida. Arufo kama shala ziki na isko mimina.
Kilalo aki kinge osike jana. Kichapo aki kinge mkishada. Kibao ama kijake taska. Kinyaru kwanza kibanki rasta. Kuda na kichingri siti moshi na firimbi. Nina mbugi na siringi. Nina dungi ya shilingi. Kome dubu na kiingi. Kani mblina we machiti. Anazoza kama chichi. Ziki bondia pigwe miti. Kibibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong idada. Kirungu adi abeng kitanga.
Digi digi madogo dane odigida. Digi digi madogo dane odigida. Digi digi madogo dane odigida. Arufu kama shala ziki na isko mimina. Digi digi madogo dane odigida. Digi digi madogo dane odigida. Digi digi madogo dane odigida. Arufu kama shala ziki na isko mimina.
Mebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen Bee Machine. Kakona Queen Bee Machine. Sema Queen Bee Machine. Kamebeba steki biki nika Queen Bee Machine.
Queen Bee Machine.
Kakina mazi ya chane nika Queen Bee Machine.
ni kunyuke basi leo utatii kaningoza wacha koko weka mna kamisi nikidhani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo nitakushika kill baro na ukianza ati kuwika nitakumwaga dieva kugurumisha shimolo utadhani mcheza pana
weka kademka kwa fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine
queen bee machine
kako na queen bee machine sema queen bee machine
queen bee machine
kame beba steki bigi nika queen bee machine
queen bee machine
kaki na mazi ya chane nika queen bee machine
queen bee machine
neki zidi umengua nika queen bee machine
queen bee machine
umbala nyuki yoni yani yani queen bee machine
queen bee machine
queen bee machine sema queen bee machine
queen bee machine
nasema queen 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 bee machine
queen bee machine
queen 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 bee machine
queen bee machine
me machine kwa da hizo saiza pumping 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 niko pumping back up for the way I do the parking booty so juicy goes my fist wanting kwa hii game tunacheza kima saku chezo rafinga ukile todaku toko mrosho rilie tuko bafu nisha mkema na mpiga bafu cha
weka kademka kwa fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine
queen bee machine
kako na queen bee machine sema queen bee machine
queen bee machine
kame beba steki bigi nika queen bee machine
queen bee machine
kaki na mazi ya chane nika queen bee machine
queen bee machine
neki zidi umengua nika queen bee machine
queen bee machine
umbala nyuki yoni yani yani queen bee machine
queen bee machine
queen bee machine sema queen bee machine
queen bee machine
nasema queen 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 bee machine
queen bee machine
queen 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 bee machine
najua utatosha kazi kubebe ujipato majibeba ujibeba si nikoli unatesa umeweza kuna venye majiweka umejibeba kuna venye nanicheki siazi lenga pia mimi nishalaiki hiyo luku kuna venye naitaka hiyo kitu
weka kademka kwa fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani queen bee machine
queen bee machine
kako na queen bee machine sema queen bee machine kame beba steki bigi nika queen bee machine
queen bee machine
kaki na mazi ya chane nika queen bee machine
queen bee machine
nasema queen 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 bee machine
queen bee machine
queen 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 bee machine
queen bee machine
Dante baby.